nigeremix.com.
Elewa mwanzo kiapo kipaumbele, penzi lenye matozo lina maumivu, akili yetu sio ndogo na uzuri hatuna feel love. Oh kadogo penzi, nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love na vikoba vitutishi hatupitishi, weak love. Nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love na vikoba vitutishi hatupitishi, weak love.
Kona misina tena, kali wangu ndo basiwe, toto nzuri njema chema, unijia nikiwa nawe, penzi, oh no. Nafsi siwe na maradhi, penzi, oh no. Habari zetu ziwafikie.
Nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love, na vikoba vitutishi hatupitishi, weak love. Nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love, na vikoba vitutishi hatupitishi, weak love. Akili yetu sio ndogo na uzuri hatuna feel love. Oh kadogo mpenzi, nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love, na vikoba vitutishi hatupitishi, weak love. Nimezama kwenye wimbi la mapenzi, sweet love, na vikoba vitutishi hatupitishi, weak love.
Fresh out from Nigeria Remix.